listen. Tonight is a feeling. Na susa ikula wasako nenzira pulia kuchencha. Na uli kwenye umizako na mata wapa kuchocha. Kwa wagi kusemi ya kugere sako. I can go crazy kumu kwa lomunji. It's not easy. Mamula fecha kunze tamfe. Kubatenze yende mweji kweka. Mbera wonga tazolele danga tunuranga famwe chihumba. Ewe tuwa wawero wa mnyumba. Umatire chitufu sirimba. Ebya febya dala sibya katemba. Arotela kuingiza chitimba. Mwana pewe nyanzo vungo. Yeku mtuwali mabintu yange. Yeku mtuwali gane mwa. Yonwa na number one in a million. Yonwa nizali gabanya vange. Sigo yo mukwano jetwa simbe mese. Okubole na kuzula na manyati mase. Ofuna le kuka mwenye ubola banga nzeze. No words can describe the feelings I have for you. Uchimanye ntino wagale miru ni jona ula mufuna. In everything I do so kakulo wazapu kwe. Mwana mewe nyanzo mungo. Yeku mtuwali mwari mtu yange. Yeku mtuwali gane mwa. Yo wama namba wanku na million. Yo narizali gama na wange. Yeku wali mkabi ya nyonga. When I cross my eyes, I see you. When I open my eyes, I miss you. Manya love vera ne ya tokunya njokunya maingo. Yungoni sawa kavera umakatisuna na enwena totande kasi. Thank you for always being my rainbow after the storm. Zendi vera mo. Ndoka santi na olivera. Mwana mewe nyanzo mungo. Yeku mtuwali mwari mtu yange. Yeku mtuwali gane mwa. Yo wama namba wanku na million. Yo narizali gaba na wange. Yeku wali mkabi ya nyonga nese. Mwana mewe nyanzo mungo. Yeku mtuwali mwari mtu yange. Hey, oh, yeah, woman, 20 in a million. You're not inside the abandonment. Oh, yeah, 20 and you're not. Listen, go. Tonight is a sin.